Sentipo wabichi kwa lukule mbira bachara mugwanga wa Women's Council Hajat Farida Chivowa alazubula likirivoro muendo gwavana abawala bafune mbuto na kauka kareta mukenenya ogwe yonge deli antonde waswa birigwa mjuzi yali nebisingao.
Hajat Farida okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okuzo onakulu abakyala mu disitulikiti erya Ntonde ku mukolo ogubadde ku Salama Shield Foundation era ng'omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze aba abakyala okuva mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti eno. Hajat Farida mu kwogerako eri abakyala ategeezezza nti abazadde beesuliddeyo gwa naggamba mu kukuza abaana babawobuwala ekiviiriddeko abaana bano okwongera okufuna embuto okussaako n'okufuna akawuka kaleeta mukenenya mu disitulikiti eno ekireesewo obweraliikirivu mu biseera by'emaaso ebijja mu ggwanga erya Uganda.
Ebisingidde ddala okutusoomooza ku guno omulembe nga tumaze okuselebratinga achievement be baana baffe okufuna embuto. Bebana wa sokola chi, abana wa foku dropping out of school, chitulete dogu chi, obuzibu. Abana wa se okuruwala, tunulila, statistics, abana babeda batia, ngabaina HIV, niembuto, abana wa suke mitualisa. Tukenda kufuna wakule mbeze mencha, chichiche sitegeza, fa wakule mbeze la alachara, echa tuteke sao, kuwe ranga tuluwana ko, tusevingeko, tutaseko kumera.
Era asabye abakyala bano okwongera okukolera awamu okusobola okubeera nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe.
Maama wange namulitako atuuka ku buli muluka ate naawe owa district oba ow'eggombolola oyinza obutasobola kutuuka ku buli ki wabula mukola olujegere olubayambako okuva eri waggulu. Pulezidenti Museveni yonna yabikola yaali eri najja wano ku disitulikiti n'awaako gavana obuki
ate ye akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti erya Ntonde ku ludda olw'abaana abalina obulemu Lukiya Naluge asabye abakyala bano okuyambako abaana abaliko obulemu okusobola okulaba nga bayiga emirimu basobole okubeera nga bagyekolera so si kubalekera buli kadde.
N'okutwala omwaka ng'akyayiga kintu kimu naye mugezeeko mukimuyigirize mulabe ng'akiyiga asobole okyekolera watali muntu mulala. Bwamala okuyiga ebyo ebyokwekolera yeetwala mu ttooyi yeeyambaza asobola okwala obuliri bwe asobola okutuula wansi naye n'akwata ekisiimuulo bakozeseza kigere n'akola ki n'akisiimuuza. Mumuwa omuntu okukozesa obwongo bwe kuba Katonda tatta muntu totale abako kyamulekedde. Bwe mumuwa omuntu okukozesa obudde bwe mujja kuzuula ekyo ye kyeyasigaza ky'asobola okukozesa tayina mikono naye asobola okukozesa ekigere ne kiwaata. Ya emikono gya bitundu asobola okukwata akambe n'akateeka muno n'akola ki naye bwe munaamuwaatira tajja kwezuula kumanya ekyo naye kye yasigaza kukozesa kusobola kubaawo.
Yombako omukyala omulonde owa disitulikiti ya Ntonde Doreen Katushabe nga naye yeetabye ku mukolo guno asabye abazadde okuwulirira abaana baabwe so si kubaleka ku mitimbagano egibaleetera okwongera okwonooneka.
Bamaama ne batubuulirira naye ennaku zino kati social media yeetubuulirira gwe bw'olaba nga muwala wo afunye essimu ng'osanyuka ng'ogamba katatayinza okubeera mu class weegendeze klasi gy'ayingiddemu agiyingiddemu atya.
Omukolo guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okwongeza ensimbi okusobola okwongeza obwenkanya eri abakyala mu mbeera zaabwe ez'okwekulaakulanya. Ku lwakikumi akatonyeze ttaano n'ekikumi muka akatonyeze munaana Bukedde Fama Embuutikizi ze wasobirigwa mujuzi nsinzidde lya Ntonde.